CKMusicPromos.com.
One KV, J Viper, Bazemwenda Bajimbo, Natius Blisa.
Hali abambi balengo na wilo mtima walikwi.
Walikwi sama.
Hali abambi balengo velo mtima walikwi.
Walikwi sabi.
Walikwi, walikwi, walikwi. Walikwi.
Wenza cool when my life wasn't cool. I'm just glad today that I found you. At the blog nge potolo apa menda. You sign like a star, leka nkwite polutani. Fila mbana lilile na umfuma mumu ganda. Apa feature so bright now shine anga uno. Niwe queen leru nde kupela clown. I will never leave you, I will never go down. Wameno mafu babase cafe fivani. Yate kwa sana kukutikila pion seba landa. Mutima wale pwika apa baby na umenda. Yelo chive sana apa baby kukusenda. I even wonder why wale kwista tandiwe. Anyway ndet kasa fe lelo ninkusanga bana ipomo ya kulala mumpanga. Aha. Ala lelo ninkusanga
aliya bambi balengo na wilo mtima walikwi
walikwi sama
aliya bambi balento belo mtima walikwi
walikwi sabe
walikwi 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 walikwi
nifuno ziwa pamene wenzelili. Pamene nezo pesa bene mili. Pamene vezo chusa mtima wanga na usobelesa. You better know that I love you. And I'm never gonna leave your side. Every day is my happy day. Cause you came my way. Oh my baby. Ukukusunga inesha kafigwepo. Pantuni webo wechintelewe. Baby, I really love you. Hello, kachoka po. I really miss you, baby girl. Walipusa na gofe kulia baba mbiwe
Bambi valengo na wilo mtima walikwi.
Walikwi sama.
Bambi valento velo mtima walikwi.
Walikwi sabi.
Walikwi, walikwi, walikwi. Walikwi.
Njanga show mutima kwa tini saika. Searching for love and loyalty kuli malaika. Weya weya yubushe ni kuisa wadi. Kondo na pitamo kuchila na kumilitari. Malente yanga kalambe wa konto. No kufuni kilo mutima mumpoto. Na lelile mwache na mpaka fititi. Bena everyday vitam ya leba kwati. Isha mwene pa kumoku woko my number. Ngana nidisha po manjesha kwete number. Wadi kuisa lidia kwa di mfwiti. Na leto la pofyo nshi mubavuchi. Chikalamba sana lelo na upulikila. Oten kalata pilila. Ilubadia ndifisa bo ukabalula. Ifyalowa, ikone fyalula.
Hali abambi valengo na wilo mtima walikwi.
Walikwi sama.
Hali abambi valento velo mtima walikwi.
Walikwi sabi.
Walikwi, walikwi, walikwi. Walikwi. Hali abambi valengo na wilo mtima walikwi.
Walikwi sama.
Hali abambi valento velo mtima walikwi.
Walikwi sabi.
Walikwi, walikwi.
Mwona kale wango Boss Wallen.
Yeah, yeah. Dora Dreams.
Dora Dreams.
Alone Taps.
Alone Taps.
I got you. I got you.
Solidar.
Exclusive from CKMusicPromos.com.